maso. My brother woke up and get to work. Usikubali uvivu vamie maisha yako ndugu yangu. Sunajua kwamba asitumika hafai kula chakula. So you've got to work so hard so that your tomorrow must be better than today. Choke kutemea kwa miguu tena usiwe na hofu. Na uamkapo kila asubuhi usisahau kumomba Mungu ili akulinde kwa mizunguko yote salama. Na usikubali kushawishiwa na mtu eti usifanye kazi. We just be who you are and focus on your aim.